ጠታን ገጅማታት ከመራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥዮናን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከልቲን ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞልቶን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ራ ከጣታ ኤብለ ቁጠቶኩ በረኩ መለማፍ ድገሚ ሰዲፍ ካንሲንቴ ስሜት አን ቱጁቤ ሆራቲ ሄሪር ሞርኒ ናኖ አማራ ከሰጣ ስፋ ማጅሩ ትመፉፈራ ወከሪ ኡመታ ፕሬዝዳንት ሱዳን ድራኒ አንጎራ ፈንቆንቼ ወጋ አፍር ለኮፍ ሴጅራ ኪመና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ረቲ ያቴ አቡካቶን ሳኒ ኦል ኢየቹፍጅሩ ሆጂ ኮሜዲ ሚዲያ ሐዋሳ ረት ኤሱን ካ ኤኝ በከማዱፍቴ ህንሴኔ ዲባባ ከስማ ኬኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞቲ ከናርማን ኦሊ ቆጲ ኬኝ ከሰት ኦዱ ወኒፍ ገባሳሌ ያተን ከሳቴ አም ኦዱፍ ገረ በፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
ሙልታኔ ኦርዶፍቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱ ወንገልገለ ከናፍከምኑ ኩኖት ሶቺን ሞርሚ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ከሰቲ ዲጉምሳ ኡምና አዳና ንቻቲን ወልቀበቴ ሞቱማ ፌደራል አራቲ ታሲፈማጅሩ ጉያሻኒፊ ወልታንሴ እትፉፉኒሳ በካሜራ ማጋላ ጉዲቻና ንቻ ባህር ዳር ከሰቲ ሞርሚቶኒ ዳካዳኒ ከራጭፉዳፊ ጎማ ጉቡዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ ከንብሰኒ የሙታኡ ጎዲና ወሎ ኪባ ማጋላ ኮምቦልቻ ከሰቲ ሲ ጅራቶኒ ሂሪራባውዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ አገርሲሰኒሩ ጎድነ ሸዋካ ባን መጋላ ደብረ ብርሃን ከሰቲ ሞርሚቶኒ ኡምና ኢትሰብያቲኒ ወልትቡ ኡኒሳኒሲ ገባ ሰሜራ ወልትቡ ኢንሰካናን ከንካይ መጋላ ደብረ ብርሃን ከሰቲ ዮየራተ ነሞኒ ኩዳንዱ ኡኒሳኒ አከይኖለ ግራቶኒ ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒጁ ነሞተን አጀፈማን ከነከሳ ወሬን ናኖ ኦሮሚያ ራቡካኒ መጋላ ደብረ ብርሃኒ ሞራ ቻይና ጀረሙ ከሰቲ ቁበታኒ አከጅራኒሲ ሂማሜራ ማጋላ ደብረ ብርሃን ረቲ ከራን ዋን ዳጋድ አኒ ቹፋሜፊ ይመሊ ገረፊን ፍኔቲ ታሲፋሙፊ ፍንፍኔራ ገረካባቲ ታሲፋሙሲ አካይንጅሬ በካሜራ ጉያ ሐራ ሞርሚ ዋን ታሲፋማን ወልቀበቴ ማጋሉታ ባህር ዳሪፊ ደብረ ማርቆስ ከሰቲሲ ሉካስን ደጋማ ከቱሬ ጅራቶኒ ሂማኒሩ ማኑተምበሩምሳ ዳብሊን ደልደላቲፊ ዋጅራሌ ሞቱማ ማጋሉታ ከነከሰቲ ቹፋሙኒ ሳኒሲ በካሜራ ወለት ቡይን ሰከና ወልቀበቴ አጀቻራ ወተምረቲ ከራን ጋውተሞቱም ማቲኒ አማማቲ ኢፍሲ ኢፈቲገነሜ ሂንጅሩ ቢሮን ኮሙኒኬሽኒ ማጋላ ደብረ ብርሃን ቶራ ሚዲያ ሐዋሳ ኢሳኢረቲ አከይብሰቲ አቡኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ካንጎዲና ሻዋካባ አቡነ ቀለምኒጦስ ድምቺ አቦቲ አመንታቲ ፊ ጃርሶሊ ቢያቲኒ አከይላናሙ ቀቡ ዋሚቸዲ ኢየሱ ኢሳኒ በክሲሰራ ፓርቲን ሶቺ ቢያለሳ አማራ ዮካን አብን ተርካንፊ ሞቱማ ፌደራላ ኡምና አዳ ቢትነ ሱዳ ፉዳቴ በላልፈቴ ሞቱማኒ አካያዳ ኢሳ ጅጅሩ ጋፈቴጅራ ሙምቺ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አመድ ሙርቶን ሞቱማ ኢሳኒ ናኖ ተኮ ቆፋ ካኒላላቱ አካይንታኔ ብሰኒ ሶቺ ኡምና አዳ ዲጉ ረቲ ሞቱማኒ ኢሳኒ ያደሳ አካይን ጅጅሬ ኢብሱ ኢሳኒ መስፍነራጌ ገባሴራ
ናኖ ቡልቺንሳ አማራ ከሰት ቶንጀቶኒ ገርጋርሳ አባተ ተጃጅለ ገርጋርሳ ካቶሊኪ ካን አይሲአርኤስ ለማ አጀፈሙንሳኒ ገባሰመር
ገባስኒ መደ ኦዱ ሮይተርስ ዳይሬክተር ቁንንምቲ አባቲቻ ኪምፖዚኒያ ከዋበ ፈቹድ አምባሴ ወጀቶኒ አባቲቻ ለማን ካን አጀፈመኒ መጋለ ቆቦ ከሰት አከታይ ይብሴ ውያድልበታ የሙ አጀቻን ሱራወተመ ሉካስኒ ሜሻዋራና ጉርጉዳ በከሰነቲ ራወቻ አከቱሬ ኤሬራ ናሞተን አጀፈመን ለማን አንጋኦታ ነገኛ አባቲቻ ከሰት ኮካንታኒ ቹኦልቶንጎይ ኪፊ ኮንኮላቺሳ አማሪክን ደያ የሙታን ናኖ አማራ ከሳ ሆጂረ ቱራኒ የሙገራ ፍንፍኔቲ ዴቪ አጅራኒ አካሃሌ ልቺ ኢረትራውቴ ኤፍሲ ዳበተ ተጃጅላ ገርጋርሳ ካቶሊክ ኢራባይ በክሲሴራ ከራብራቲኒ ከሮራሞቱማን ፌደራላ ኡምና አዳናኖ ዲጉዳፍ ባሴ ሞርሙዳን ናኖ አማራ ከሰቲ ሞርሚን የሙታሲ ማማጅሩቲ ማጋለ ባህር ዳር ከሰቲ ባላቦምቢ ከቀበኒ ናሞኒ ተበኩባ ሚላ ኢላላ ቱራኒ ለማዱአኒ ሄዱም መዳዊ ሳኒ ሮይተርስ መዴዋን ሆስፒታላ ዋበፈቹዳኒ ገባሴጅር
አባቱቱ ኩማሞቱ ሞታት ጃርሚያን ገርጋርሳኛታ ኢትዮጵያ ከዘት ታንጠሚናን ገርጋርሳ ረትራውት የቆረቻ ጅራቹ ሳከብሲ መዲ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴራ
Dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti daayireektara Itoophiyaa kan ta'anii Klaawud Jibidaar xalaa ebila shanii bara 2023 michoowwan dhaabbilee gargaarsaatii fi barreessaniin midhaan gargaarsaa gabaa keessatti gurguramaa jiraachuun isaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka yaaddesse ibsanii gochichi gargaarsa dhaabbatichi fuula duratti namootaan gargaarsii barbaachisuu fi taasisuudhaaf deemu gaaffii keessaa akka galchee ibsaniiru. Daayireektarichi xalayaa isaanii kanaan dhaabbileen gargaarsaa biroos itti fayyadama dogoggora midhaan nyaataa irratti odeeffannoo akka waliif qoodanu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni Associated Press xalayichi dhimmi addaan baasee lafa kaayee akka hin jirre eereera. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa of beeksisuu hin barbaanne lama midhaan gargaarsaa namootaan 100,000 fi ooluu danda'an kuusaa midhaan gargaarsaa magaalaa Shireetti argamu keessaa baduun isaa akka irra gahame himuu isaanii gabaasni Associated Press kuni eereera. Akka hojjetan gargaarsaa tokko madda oduutti himetti midhaan nyaataa hatame kun gargaarsa dhaabbata misoomaa kan United States yookaan USAID irraa kennamedha. USAID ibsa karaa imeeliitiin tamsaaseen gargaarsa inni kaaba Itoophiyaatti taasise keessaa ammi tokko miliquu isaa akka addaan baafate ibsuun isaa gabaasameera. Midhaan gargaarsaa kun akkamitti eenyuun hatamee gabaatti dhiyaachaa akka jiru gabaasni kun gadi fageenyaan waan ibsan qabu.
Ministiriin maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideef bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu itti gaafatamtoota hojii dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF baankii addunyaa waliin mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalee Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti walgahii birraa baankii addunyaaf IMF guyyaa jalqabaa irratti mariin torba geggeeffameera jedhan. Ergamni IMF tokkos torban darbe Finfinnee daawwachuudhaan gaaffii aangawoonni sagantaa haaromsa isaaniitiif deeggarsa IMF akka gaafataniif dhiyeessu irratti marii geggeessee ture. Gabra Mikaa'el Gabramadiin marii mootummaa Itoophiyaaf dhaabbilee faayinaansii tokkummaa mootummootaa gidduutti itti fufee jiru kanarratti xiinxaltoota waliin haasa'uudhaan oduu gabaasee jira. Oduutti aanutti naaceen immoo barreessaan muummichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees kibxataarraa biyya wal waraansaaf hongeedhaan rakkachaa jirtu Soomaaliyaa daawwachuudhaaf magaalaa Maqdishoo seenanii jiru Bafaqaadu.
Antooniyoo Guutarees yemmuu magaalaa Moqaadishoo seenanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abshir Umar Haruus simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Dhimma nageenyaatiif jecha daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo garri caalaan cufamuu isaanii fi sochiin konkolaattootaa akka dhorkaa ta'es ibsameera. Antooniyoo Guutarees bara 2017 daawwannaa jalqabaa erga Soomaaliyaatti taasisanii asii daawwannaa yeroo lammaffaadhaaf taasisan kanaan hooggantoota siyaasaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanuu fi bakkeewwan namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti qubatan akka daawwatan maddeewwan oduu biyyattii ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa dabalatee biyyoottan gaafa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi qarshii biiliyoonii 2 akka isa barbaachisu ibsus amma ammaatti garuu kan argachuu hin danda'ame 13% qofa akka ta'e gabaasameera. Balaa hongeetii fi dhiyeenya kana immoo balaa lolaa rooba hamaarraa kan ka'een yeroo ammaa lammiilee Soomaaliyaa walakkaa ta'anii fi gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Pireezidaantii Joo Baayiden gara biyya Aayirlaanditti akka imaluuf jiraniif daangaawwan Aayirlaandi lamaanuu akka daawwatan ibsamee jira. Baayiden daawwannaa isaanii kanaan yaadannoo waggaa 25ffaa waliigaltee nageenya Aayirlaandi kaabaa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u magaalaa firoottan isaanii duraas ni daawwatu.
Pireezidaantii Baayiden kan Aayirlaandiin daawwachuudhaaf deemanu yommuu waliigalteen nageenyaa biyyattii qormaata keessa jiruu fi haleellaan finciltootaa darbee taasifamaa jirutti. Haala nageenyaa amansiisaa hin taane kana keessatti garas deemuun isaanii ammam abdachiisaa akka ta'e kan gaafataman dubbi himaan mana maree dhimma nageenyaa biyyaalessaa Joon Karbi Pireezidaantii Baayiden garas deemuu isaaniitii fi akka rakkoo hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Pireezidaantii Baayiden roobii borii gara Aayirlaandi kibbaatti deemuudhaan bakka firoottan isaanii duraanii guyyoottan 3 turu. Kutaa biyya Maayoo keessatti kan argamu magaala Bilaana isa bara 2018 keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniitiin dura abaabileeyyan isaanii keessa jiraachaa turan akka daawwatan ibsameera. Firoottan isaanii duraanii yaadachuudhaan alattis Pireezidaantii Ayirishi Maayikil Haagiinsii wajjin paarlaamaa biyyattii irratti erga argamanii booda sagantaa irbaataa masaraa Dabliin keessatti qophaa'e irratti akka hirmaatan beekameera. Biden erga Belfastin gaani booda guyyaa itti aanu magaalicha keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Ulisteritti haasaa taasisuu isaanii dura muummicha ministeeraa Biriteenii Rishi Sunaakii wajjiniin akka wal arganii mari'atanu gabaasameera.
በፈቃዱ ወዱዳፍ ነንገለተ ይፈጣ ገረ ገባሰታ ንተና ጨንሞ ወጋር ፈፋ ሆ ከሪ ኡመታ ወራኒ ፕሬዝዳንቲ ኡመር አልበሽሪን አንጎራ አከፈን ቆልጭታስ ሰይፍ ሆ ከሪ ኡመታ ካን ኢትካይ ወጋ አፈፋን ኤብለ ኩጠተኩተውስ ቡልቺንሰ ሲቪሊ ገጣቡዳፍ አብዲንጅሩ ገሩ እንምልኮፍኔ ሶቺን ደገሰ ዲሞክራሲ ሱዳን አንጎፍ ወራና ወጂን ቀብሳይጅራ ሄንሪ ዊልኪንስ ሃለ ወራቀ በከማ ሱዳን ረት ካርቱም ራገባስን ኤርገ ኩኖ
ወራክ ሰቡልጂን ሰሬ ወራና ሱዳን ኦጎቲ ኩርና ሰዲር ቱሪካን ኡማር አልበሽር አንጎር ራቡሴ ከሰት ሙርሚቶታ ኢርማተኒፍ ሞቱማ ሲቪሊ ሳናብጆተን አማላከነርገም ምርከኔሳ ወጠበጂ በረኩማላማ አብድግደሚ ተኮ ቡልጂንሰ ሲቪሊ ጂኦታ ኩዳ ሰዴት ቆፋፍቱ ሮቦድ ሞቱማን ሬወራና ሃራን ፎንቆልቻ ሞቱማቲን አንጎ ቀበቴ አምስ ኢትጋፈተማ ቢየቲ ተኤጅራ ቅንዴሳን ሞርሚ ጉያ ጉያን ካርቱን ከሰት ገገ ፈሙከታ አንጀቹን ከደንዳም መሐመድ አሊ ወራኒቶ አና ሞቱማ ዴሞክራቶ አጀለት ጅራቹ ቀባ ጀደኔሩ
ሰባራን ኸጥወ ልኡለ ፈኸጣዋት ከቲራ
አይ ሚን ዘ ሚሊታሪ አውቶሪቲ ሹድ ናት ቢ ኢንዲፔንደንት አይሶሌትድ
አባንታይታ ከወራና ካንራ ከወለበተይፍ አደበይተውን ቀቡጀቹ ኮቲ ደምሰ ዲሞክራሲ ምርከኔ ሱዳፍ ኩንተር ካንፊ ሰበርባቺ ሳላ ነሞኒ ከነተመኑ ቀበን
ሞቱማ ወራና ከሱዳን ጂኦታፍ ሞቱማ ጨውምሳ ድርሴ ገረቡልቺሰ ሲቪሊ ተከጨው ዱበቴ ቱሬ ውጥኔ ወሊገልቴ ሲያሳ ከነፊዱ ቆጳይስ ኤብለጃ መለቴ ፈሙፍ ቱሬ ገሩ ደቂቃ ዱማረት የሮብራት ደርብ ነምኒ ሲያሳ አሜሪካና ከሰትር ማታና ከሶማ ሲታንቱ ዱረቴሱ ፓርቲ ሲያሳ ኡማ ማርያም አልማሃዲ ባቲ ቢቶተ ሰደር በኬስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍካ ኢፍሰኔ
this broad based government we need it
ሞቱማን ቡራ በልአ ቀብኩን ምልካይነ የሮጨውን ሳጥፉፍ ባየኑ በርባጭሳ አከከሮራ ለማፋት የሮገባባፍ ጀአቶኮ ሃንገሰዲፍ ሞቱማ ጨውምሳ ቀባጆ ሰጀዱ ኢላሉ ደንደኝ ግዱ ከነት ወልብደከኝ ፍሩፊያል
ገሩ አደምሲ ኩን ከነጫላ ኤረቹ ህንቀቡ ጀዱ ሞርሚቶኒ ወጀቶኒ ሞቱማፊ በርሲሶኒ ጂአፍ ምንዳን ከነን ከፈለምነ ፎቶው አከሱመስ ወጂ ሞቱማ ዳበቴ አከጅሩኒ አከኩ ሚኒስቴራ ማለቃ ከታን ጅብሪል ኢብራሂም ባቲ ቢቶቴ ሰደር በኬስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አከ ኢፍሰኔት
ፖሊቲካል ፎርሰስ need to sit around the table
non ni siyasa addo tokutani karatti motumma civili sana ijaran barbadu qabu kanagochun wanin dandamne natin fakkatu amma wadti de yan nejira
tentalton nakajedanetti bulchitoni rewarana ango cimsuf jecha ceum sagara bulchisa civili tasifam du battar kisajiru cameron harsen giddu gala qorannof tarsimo kangutumma addunya ra kajedanetti
the longer that this stretches on I think the more ability
dubatar kifannan kun amma era ta denetti dandetti waranni arkasadaran corporation won malaka ke sagalfachu walti dufenye diplomasi garfago tolfate dibba madake so kam madalara dufu madalu umu yalu dabalade majede yada
hala alkarib gare strategic initiative for women in horn of africa jeda muraka dubatanit jijjira margamsi suudabun kun hala akkam balaama dajedani sababi sasenna ifsan
you know because sudan already a very volatile the military coup has failed
sudan duru bai rafa make sawan jirtu hal bai balaqaba fonqolchi warana geggefem motumara wajji turamadu dadabera hal wali galajur rakko gudda qaba kanarratti immatas gabbi dabu dabali ታሬ ወል እብደን ከሰት ገገ ፈማጅሩፍ ሃለ ወል እብደ ቦድ ሁንደ ከስ ዋንጅሩ ባዬ ከነመገድሲሱፍ ባዬ ሶዳጅ ሳታ አጅራ
ኮሚሽነር ኦላና ምርገነሞማ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ቮልከር ተርክ ሱዳን ከሰት ሙደም ሰደበላ ዱፌ ሶዳ ቀበኒፍ ሱዳን ሃለ ከነፍሩፍ ቡልቺንሰ ሲቪሊ አርገምሲሱረት ጢባ ሃራን አከጎደም ጋፈተኒጅሩ
ፕሬዝዳንትን ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ እርገ ህመናን የካሰዶሜ አፍር ረትዲያቴ ቦደ አቡካቶን ሳኒ ህመንቸ ድራአበቹዳፍ ሆጂ ጀልቀበኒ ጅሩ ህመናን አማማት ዲያቴ ቆራኖ ኢሳን ረትታሰፋ መከሳ ከጀልቀባቲ አከበክቶን ጀላንት ህመናን ኩን እግሬ ትራምፕስ እግሬ ሲያሳ ሳኒስ ዋንጋሪሚቲ ጥማ ከነረት ገባስኒ ቨሮኒካ ባልድራስ እግሌሽያቲን ቆጳይ በፈቃዱ ዴስ
ፕሬዝዳንትን ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ኢማ ከፈልቲ ማለቃቲን ወልቀበቴኒ ህመተመኒ መነሙርቲቲ ያቹዳኒ ኢማና ሳንረት ያቴ እርጋ ጠገፈተኒ ቦዳ አቡካቶታ ኢሳኒ ወጅኒ አካታ ህመንቻ ኦፍራ ኢትሱረቲ ማልመርየተን አቡካቶኒ ሳኒ ጀምስ ትረስቲ ግዱከና የሙዳበተ ኦዱ ኤቢሲ ሰገንታ ዚስ ዊክ ዮካን ቶርባንከና ጅዳሙረቲ ጋፊ ፊዴቢታስ ሳኒኒ ጋፊ ከና ኢብሱፊ ፈዲን ቀበኑትራን ዋኤሚ ረዋሊ ጋላ ትራምፕ ረቲ ከንጫላ ዱበተን ነሚቆረቶ ተፌደራላቲን አባለንጋ ኒውዮርኪኒ ጥየፈናን ኢትኬናሜ ካሚዩ ኢሚቺ ኦዱጋሪ አካይንታኔ ያድ አናፊ ባየሱ ከኒሳ ጋሩ ደፍኔ ገረሱራ ኢሰጉዳቲ ሱራ ሴነ ቀቤሳቲ የሙደርቢኑ የሮንኩኒ ቢየከናፊ የሮሃማታ ኡሳረቲ ወሊገሉን በርባድ ጀረን ጋልሜ ማለቃ ጃርሚያ ኢሳኒ ከኒውዮርክ ተርገሙረቲ ረጋዱጋ ሂንታኔ ጥየሱፊ ፍለኖ በረኩመረማፊ ኩደጃቲን ወልቀበቴ ዱበርቲ ፊልሚ ቁነንቲ ሳላ ኢረቲ ታቶ ታቴ ሁጀቹፊ አከሸኒ እጭቲ ኢሳኒ ወጅኒን ቀብዱ ሂምባፍኔፊ ማለቀላቹፊ ኢሳኒ ደበለቴ ህመና ሶዶሚ አፉርቱ ኢሳኒ ረቲ ጥያቴ ጉያጀል ቀባመነ ሙርቲቲ ጥያተኒ የከካሚንዮ አከይራወኔ ኢብሰኒ ሂመንቻሁንዳ ሃላኒሩ ዲሞተ አባነ ለንጋ አልቪን ብራጊ ወልት ቀበል ኢጃ አባ ለንጋ ወሊ ገላ ዱራኒ ቢልባር ዱራቲ ዋን ፉረታማ እንቀሜዳ
falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme and I don't see any
galmigal de la sobun qama mala sobayota yak yakisuni malakature sirriti bakaiti ibsame hinargu dangawan seratini walkabate rakkinawan heddutu jiru yakibirara watamature malakatae sirriti ibsudamunisa yakatima kantasi sura jilan kanchala ammatu garu qoranno federala trampi galmale hicititi qabamu qabanu ወፈርካቲ ከበቹ ኢሳኒ ቲቭኒ ህመናን ከነሳ ሙዳቱ ተኡሳቲ ከን ቢልባር አከከቺሰል
the government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction
tabawana kami akatabatamani motumman federala qoranota sisajira galme wansana akaisaner gachu hindandenye dantawan kawuni fi doksutu ture jedani bilbar yero amma galme wan icheti dane qabamu qabani kanarka trumpitti hafe hinjiru jedani james trusty abukadon trump
we've been professional we've been ethical and we're satisfied
ogesata turne namusa qabesa turne sun nuqubsera adeja kabaju wajingwal qabate timmentu muramne hinjiru jedan yemmu trumpi imanna sane datiyate ofirra fachisa jiran kanatti buifilanno barakuma lamafi digdama jijiru dafi yali tasifame fi okora amajija barakuma lamafi digdami tokko capital hill irratra watamin walqabate adabbin mallaka jaban yokin hidanjirachun dandajechun indanda ama jirani professor risera kyler finklistin university pennsylvania ra yadavi oe kutahurdu fi toras kaipi tini kennanin
insurrection under the 14th amendment section 3
gochishirara wachu cherafo yae kudafurafa kutasa dafani akaisan wajira federala debianin kabanne yokin aka presidenti hintane dorka jerat akoge yu wanse rajiraniti koranno wantasi famani kamiyu ratti filanno barakuma lama kudafure dura adabbin kamiyu furatamu hindandaw falmi mana burti wan era chudandaw filanno barakuma lama abdidama kammo amani donald trump filanno barak ufuratti hirmachu rafi of kopesa akajiran nibekam
kan hordofajirtan as Washington DC ra kadabu sagale amerikati ammo gara qoppi torbanit ceena wayum mato oromo kanabeetu lat keenya har'aa hinseenee dibaabaati. Hojii komedii isheetiin yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota ishee biratti beekamtii argataa jirti. Hinseeneen miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamuuf ka dandeettii ishee miidiyaa hawaasummaa irratti argee ishee quunnamuusaa dubbattu miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamu wajjin hojii komedii haaraan ishee eegalte ka shibirreef baashkadaa jedhamu akka beekamtu ishee taasisee jira. Hinseeneen barattuu koolleejiif nama maatii qabdu ta'ullee dubbatti waa'ee hojii ishee komediif jireenya ishee akkasumas mul'ata ishee fuula duraa ilaalchisee Naakoor Malkaa dubbisee jira. Kunooti.
Ilaa akkas jetti baddeessaa soofte malee.
Baddeessaa soofte malee qilxuu soofte nagarree qancaraa boosse malee kichuu akka koo nagarree ishee.
Situu na fidee moo kan na geggeessitu akka waan naaf beektu kan galma koo himtu.
Hinseenee dhibbaa yeroo ammaa kan hojii komedii ishee shibirreef bashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Hojiin komedii ishee toora yuutuubii Hegeree Miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu hinseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessuma haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda.
Baskada na dhagaa jirtamini ani mee ani naan deemalee naan cabee miti.
Hinseenee dhibbaa shiirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra.
Hinseenee dhibbaan jedhama kan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargeedha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaattis haadha mucaattis barattuutti illeeti.
Hinseeneen haala ittiin gara hojii koomeediitti dhufte yeroo ibsitu.
Kan hinseeneen akkamittiin akka shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaate sana booda garuu shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif maalbitti himanii akka ishiin dandeessutti himanii sana qabatteetiga guddisaa kan isheen deemte.
Gaaffii shibirreetu amala hinseenee dhaale moo hinseeneetu amala shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu.
Amala shibirreen dhaalee jedhuure akkasumatti naaf fudhadhu.
Akka shibirreetti yeroo ammaa kana bashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti.
Shibirree teeyyoon dubbadhe ammallee deemee ni jiran bakkeen jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waamellee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkeen jiraan Jaarsii dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti. Yoo Waaqayyo na gargaare bal'isaan deema jedhee yaada.
Hojii komedii shibirreef bashkadaa jedhamuu fi toora yuutuubii Hegeree Miidiyaatiin torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti bashkadaa jechuunis abbaan manaa shibirree. Haala ittiin dhufu ni qabaata laata?
Ammayyoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu bashkadaa dhufaa deema. Soo maatii ta'aa deema gaa hiccitii na baasisaallee jirta. Bashkadaa ni dhufu.
Barruun shibirreef bashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Hinseeneen.
Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuun jalqabnee kana gochuuf immoo ganaa nama si barbaada nama subukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaallee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko yookiin sekendii 15 hojjattu miti. Ammaaf bakkuma san ga'eedha kan yaada uume achumatti hojjadhu gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaaf jinqabaa nan barreessaan deemas.
Hinseeneen haala dubbii waan komedii shibirreef bashkadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholii akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi.
Huccuun sun kan harmee kooti harki caalu. Soo ishiin illee wayyaa san uffatteeti gara baadiyyaati kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti hirmtee nu godhattee bakka kana jirru. Wanna jibbamu miti huccuun suni aadaadha kabaja qaba akkasumas illee aadaa adoliin koo wanna isaan uffatanii gama biraati illee uummanni oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo shibirreen nama laateef osoo hin taane. Huccuun sun gartokko kan harmee isheeti akkasumas illee kan maatii ishee kan harmee ishee lammaffaati.
hoji komedii ishee akka gara daawwattootaatti dhiyeessitu yaada isaa kan argatte abbaa warraa ishee irraa ta'u dubbatti.
Gaaffii baay'een barbaadu yookaan baay'ee jaalladhu na gaafatte. Abbaa warraan koo gahee guddaa taphateera as keessatti. Dhugaa dubbachuuf na jajjabeessa caanaan irraan gahuu hin qabu. Akkasaaf akka waaqaati kanan as ba'ee fuula uummata kana dura jiru. Uummati kun akka inni na jaallatu kan godhe gara caaluu abbaa manaa kooti jedhee yaada naafa jiraatu.
Mudannoo yoo qabaattes gaafatamtee yemmuu deebistu?
Jiru namoonni tokko tokko gaafati dhagaa taatee deemuu barbaaddu kan madooshaa ta'anii dhufuu barbaadan jechuudha. Yoo calistee dhiistee deemte malee egaa cimaadha. Dubbii artii kana keessatti waa hedduutu nama mudata. Gara fuulduraatti na dubbadda jedhee yaada. Baddeessaa soofte malee haata jechuudha. Qilxuu soofte nagarre qancaraa boosse malee kichuu akka shibirree nagarre ishii baddibboo.
Uffata haadholiin hojjechuun ishee gammachiisuu kaastiin seeneen.
Dhugaa dubbachuun baay'ee natti tola. Konfidensiin qaba. Wayyaa sana uffadhee hojjechuuf gaafan hojjedhu sodaa tokko hin qabu. Konfidensii guddaan natti dhaga'ama. Eenyummaa kooti gati ta'e.
Hojii komedii ishee keessatti waan Dr. Naafiyaadiin kaastuuf waan hojii isheetti ishee jajjabeessuuf ta'u himti.
Dr. Naafiyaadii baay'ee nama na jajjabeesse. Wantaan gochuu qabu illee natti mee, wantaan gochuu hin qabne immoo natti mee. Caalaatti immoo ergan Finfinnee dhaqees wal arginee haasofnee akkasumas illee bilbilaan haasofnee nama hedduu na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf. Nama fuulduratti akka hin deemne tarkaanfachiise malee waan badii koo natti mee waan gaariis akkasuma natti egaa namni karaa biraatti yaaduu danda'a. Shibirreen akkasumas shibirree jajjabeessuuf Dr. Naafiyaad dudduubatti hin jenne.
Yaada xumuraa isheetiinis. Akkas jettiin seeneen.
Ani yaadan qabu Oromoo yoo wal cabsee hin bareedu yoo tokko taanee yoo wal jaallanne yoo wal gorfanne kan bareedu Oromiin gorsuun agas maraniti. So yoo balleessaa qabaadhe illee akka isaan na gorsan karaa miidiyaa irraa ba'anii shibirreen akkasiin seeneen akkasiirraa keessaa dhufanii tu na gorsanii natti tola. Kanarraan kana ta'e uummata Oromoo saba bal'aa kan hedduun siin jaalladha jechuun barbaada. Yaada guddaan qaba. Yaadan qabu sun namoonni ciccimoon na barbaachisu. Namni na gorsu, namni yaada naaf laatu na barbaachisa. Sababni isaa ani artiidhaaf ganaa ijoolleedha. So kanaaf namni na barbaachisa sababii ta'eef wanna nambisu illee warra nama hojjedhe keessaa wanna isaa deemu qabaachuun qaba. Wanna immoo itti cimsee hojjedhus akkasuma jiraachuu danda'a. So kanaaf namni illee na barbaachisa, namni na bukkee dhaabbatu, namni yaada naaf laatu, namni na jajjabeessu yaada guddaan qabu yaada kana baasee hojjechuuf.
Abbaa warraa hin seenii dhibbaa Masfin Takluu haadha warraa isaa haala ittiin jajjabeessu irratti sagalee Ameerikaatti waan himee qaba.
Gaafa isheen wantoota kana kan hojjettu yaa'u na eeyyamaafis amma kana wanta dhibbaa irratti geessu waan taaneefi. Naqinii kan hin godhinii manaa nama yoonaatti wanta jedhe hin qabu. Yeroo isheen na eeyyamsiifattu nan eeyyamaafi. Gara fuulduraattis bira dhaabbachuuf qophiidha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Keessummaa keenya shibirree haadha warraa Bashkadaaf Naakooriin qophiisaaf itti galateeffanna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaas nu marsariitii keenya voa.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti VOA Afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluuf kan viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite Tigist Gammee waliin keessummeessituun keessanaadhaan tujubee horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.